kuva kunyangiza unyatatse nanje ngucana umuriro sinzi kugigira unyanze nanje ngutibishanga nikuwanya wazizana nangi bifite karite bamwe muri mwe mudafite saruti kuba kimfite na Jehova ubundinda
Panika.